kuniongoza. Ukasema mwanangu karibu, mimi ndo njia pekee, daima nitakuongoza. Gongo lako na fimbo yako yaniongoza, sadaka yako ya damu yako imeniokoa. Gongo lako na fimbo yako yaniongoza, sadaka yako ya damu yako imeniokoa. Walionikosea nimewasamehe,
nipo ndani ya Yesu.
Walionidharau nimewasamehe,
nipo ndani ya Yesu.
Walionihukumu nimewasamehe,
nipo ndani ya Yesu.
Walionidhulumu nimewasamehe,
nipo ndani ya Yesu.
I forgive those who judge me,
I am in Jesus.
I forgive those who wronged me,
I am in Jesus.
I forgive those who judge me,
I am in Jesus.
I forgive those who wronged me.
Niko ndani ya Yesu.
Nando maana naomba.